This is an MUT Radio podcast.
Yes, we have the guest on the show.
And so, besikhuluma nayo, Fanatic SA, ladies and gentlemen, amagama akhe ke ngoba nibuye niqambe ngalawa magama manje la kulezi zinto zokucula. Singabe sanazi manje ukuthi sikubize ngalo ngisho ekhaya noma sikubize ngalo kuphi. Ngabuza umnyuzi Holic ukuthi na usakhumbula ukuthi na. Selikhumbula ukuthi igama lakhe ukuthi hayi nengane yami ikubiza ngomnyuzi Holic. Ngithi kanjani umnyuzi Holic? Fanele uzazi igama lakhe. Masikhuluma ngoFanatic SA, ladies and gentlemen, sikhuluma ngensizwa iqhamuka lapha na emsinto. Igama lakhe la stage name sakhe wa Fanatic. Isibongo sakhe wakanzama. Igama lakho langempela uba.
Mfowethu, ngicela ukubingelela nje kwi-MUC.
Ngingakabingelela igama lakho ngempela la.
Alright, alright, igama lami ngonkosi Ngiphile.
Nkosi Ngiphile. Alright, why ubalekela pho? Why ungasho ukuthi ena Philip SA? Onkosi SA.
Ukuthi isikhathi esiningi yathanda ukubizwa ngegama lami ngqo ngoba ngilijwayele, ngisalijwayele. Nami ngigcina ngilikhohla njengomusic holic kanje.
Da mfethu, ungalikhohla igama lakho.
Yabona.
Sikubingelele mfethu, sikamukele ohlelweni lakho lihamba phambili, ihlanganani imithe show.
Ngiyakubingelela bo mfethu, ngibonge nje kakhulu ukuthi ningimeme namhlanje ngibe kanye nani. Ngiphinde ngibingelele abalaleli bebonkana, ngiphinde ngibingelele komuntu olalela uFanatic njengamhlanje ngithi nje sanibonani.
Ulalela ladies and gentlemen, it is a laughter Thursday, hip hop Thursday, kanti sinomculi la studio. Now uyazi ke masingena kuma interviews la njengalawa. Yabona ukuba ngiya rap ake manje ngabe ngiyangena for the chickens. Hey, eish, ngeke bese kwazi
freestyle, freestyle.
Let's go.
Let's go, man.
Igama lakhe for the chickens. Hey, ladies and gentlemen, suke singena ke kuma interviews anjengalawa mfethu. Khamuka emzinto mfethu, sitshela ukuthi wena uFanatic SA emzinto kanjani kanjani, uhamba uzofike la mfethu, uthini uhamba lakho
mfethu? Njoba ngilana nje ngiqhamuka kahle, ngiqhamuke luvu njengamanje la ngihlala khona ngokomsebenzi yabona. But ukuzalwa kwami nokukhula kwami kule emzinto kwadumisa indawo.
Yeah.
Hey, amangilale nje abadumisa namhlanje ngithi ngiyabonga kakhulu, but ngiqhamuka khona mina ngiphuza umbambeni yona umfule ngophula engophuzayo lowo.
Isekhona kodwa imfula lapha?
Hayi, isekhona mningi kakhulu kuba kwayi semakhaya kahle.
Ngeke ngizomaskane phela, hey inkomo zakithi iphuza emfuleni ukuthi uthole ukuthi akunaqoma khoko.
Kwe skaba bomdala uphuza chemist la abadumisa yena nje wasibeke balazweni. Yabona nje njengamanje ke uFanatic kuzothatha indawo.
Okay, taking over. Man, tell us, music uqala kanjani? Who inspired you ekuqaleni komusic? Ilithini futhi uhambo nje uqala kohambo sithi nangu Fanatic SA now sesimbeke eceleni uNkosi Ngiphile.
Bese lo mbuzo ngiyakuthande kakhulu, uthanda ukujula. But ke inspiration mina ayikho kude kakhulu, isekhaya yabona.
Yeah, yeah.
Umuntu engimlamayo uButo Mdali 1/2 na uyacula kwezomculo yabona. So bezimenza izinto mhlawumbe eqala ukurapper azenzele phambi kwami yabo.
Okay.
Ngibe inspired. Yena ke inspired abanye abantu just like honesty see.
Oh.
Inspired umculo kanjalo yabo.
Yeah.
Mhlampe amlalele then abuye nalo ma aspirations awasathe kuyena, nami fike ngilalele yena ngithi indoda imnandi lento le. Nami ngicine sengiqala ngithi hayi sengiqala ngibhale izami ingoma nginspire yena, then ngaphuma ke kuyena ngaqala nginspire abantu abakude like bon honesty see.
Yeah.
Then ngangena ku music sengiphakathi ke ku music ngaqala nginspire abantu ke abanye abantu ke manje.
Yeah.
Just like abo music hall.
Yeah.
Jabula nje umentionile eqaleni kwale show yabona.
Okay.
Nabanye.
So wangena ke fethu emculweni bakinspirisha bonke labo bantu like uFanatic SA njengamanje maye engathi nje go back exoxela nangu Sipha ukuthi na uhambo lwami ngiyabona ukuthi there has been a progress.
Ai akufuqa mamanga kona ngempela inkulu.
Yeah,
iprogress ebekhona inkulu kakhulu ngoba ukuqala kwami akuyona iminyaka mingaka yabona.
Yes.
Eqaleni ngiqala mhlambe kwakubani mhlambe 2014 ngangathi ke lapho kuqala because ngangazi ngiye studio ngakazi ngeindawo yabona.
Yeah.
Kwakukubhala nje phansi ngibhala ingoma ziphelele lapho futhi yabo. But ke yahamba iminyaka sasesikoleni nami then kwathi ngabo 2017 ngathi no yazini ake ngiqale manje ngibonze ngiyakwazi ukuyenza lento yabo angizami ukuthi ngestudio noma ayekhaya ke nje kwangekho right ngeze izimali yabo mhlawumbe soluthi ngizohamba ngiyoncenga uproducer ngisefesi ngiyacela awungisize ngirecord ingoma yabo
yes
then nge 2017 ngakho omunye umfethu big shout out nje kuyena uprod Mathele kumanje sisebenzisana naye sasingazi sogcina sisebenzisana njengamanje yabo but ke 2017 yena wangithatha wathi was a boy sirecord ingoma kuzokurecordisa mahala ngicela ungabatsheliki la abanye abarecorda ngemali la kuzorecord
yeah nangempela
wagcina ngishayisileke leyo ngoma wathi boy ngale ngoma le ngikufuna uhamba kuma shows ngikufuna uyimaketha ngifuna ukubona ukukhuthalela njengoba ungitshela nje njengamanje like ufuna usizo likanje angamthembisa nami ngempela sayishaya ingoma igama lawo nje long rough hustle yangalesa sikhathi I was like rapping like honest DC oh banje yabo abantu ababenge inspiration ngaleso sikhathi yabona ngoma yaphuma bayazi ngasekhaya ngajabula yabona 2017 ngaqala then 2018 ngaqala ngashintsha istyle sokucula yabona ngashintsha istyle sokucula ngangena kule nto ekuthiwa iAfropop
ngena
kwi trap into engangazazi yabona sengiinspireshwa abanye abantu ke manje yabo 2019 2020 hawo ngasengiqala ubu fanatic and then 2021 2022 2023 till 2024 sengu fanatic
and you're winning
I'm still winning
peace
Yeah, that was yeah, I know the reason why ngidlala le.
Yo bra.
Ngakujuma eh?
Hey, yeah, yeah.
Ethini into?
Very much,
very much. Ethini into fethu?
Very much. Angathi usange inspiration nawe kwamanje ke manje.
Ah, come on, come on, come on. Hey, ladies and gentlemen, sikhuluma no Fanatic SA, usitshela ngohambo lwakhe nje ukuthi naliqale kuphi, lohamba kanjani, uzobe nathi ke la kwishow. But before siqhubeke naye, khona ingoma afuna ukusinika yona. Fethu, there is a latest single out of Waikipa. Tell us more about it before singene kuyona.
Fayethe let's just single yami engisandwe ikhipha.
Iphume
ngo December kahle kahle yabo lodlulile but akusona isikhathi eside.
Yeah.
Igama la ithonono. So, afise ngicela ningangijajike lapha na ngisemasandweni njengamanje ngisasemasandweni.
Basebekhed.
Yaza masandwana lona lo. Amathando music yabona.
Oh,
ngisemasandweni ngase ngicene sengibhala ingoma engothando ke yabona.
Cha phela niyahetheka fanatic manje.
Kahle kahle lapha na wona mfethu ngangibhalela omunye umuntu osemathandweni yabona. Ngingazibalike mina ngangibhalela nawe nje osemathandweni nje ngasitshela. Yabo ngangisemathandweni so ngabhala ingoma ethi thonono leya ngoma ya relate kubantu abaningi kakhulu and bayithanda kuphuma kwayo nje bavele sebeyilindele.
Ladies and gentlemen, Fanatic SA, uthena thonono. Mina ngisothandwe ne radio and Jolly mean.
In other
stuff. Power July. Let's go. Fanatic SA, ladies and gentlemen, right here in the studio. Having a great time.
Hey, bongela abantu babonayo sandwa ngeke ba understand. Kaphumile ngalo show na so selenta siwe mina nawe. Bonge la banto babonayo sandwa ngeke ba understand. Ngaphumile ngalo show na so selenta siwe mina nawe. Ngizomthwele lukhala ngaphakathi enhlizweni yami darling. Uthando. Hey. Wasingwa muhle mhlanga. Wamuhle ndona mathu. Hey. Awungizwani phimbo dalela lenalene emazweni lithi. Wasingwa muhle mhlanga. Wamuhle ndona mathu.
I think you should listen to this carefully.
Okay.
Ayimfune mbini songuhlale nami ungithandisa imangale nenhliziyo ezithi woke manje zimbeni wangubhala amagama ami ubuhle bembelo just like the rivers and the mountains angeke kuphela amagama mangibhala ngawe you've been ringing on my head all your inside on my heart veins I should be proud of your pretty smile we take you to the cities where your beauty got to serve so be shining like the stars and the diamonds I just wanna thank God for this family baby mean well to me bonke labantu babonayo sandwa ngeke ba understand ngaphumile ngalo show na so selenta siwe mina nawe Bonge la bando babona yo sandu angege ba understand. Gabumi langa yo show na sohose lenda siwe mina na we. Gizum twili luka langa paga tenki sena mitali. Wazito, hey. Wase wamu semta, wamu sendo na ma. Aungiswa ni bimbo, kalela lena lena mazwe niliti. Wase wamu semta, wamu sendo na ma. Sano sami ya kolisa. I know I made so many mistakes before. I know. Funungizwe gache. Lanakseye mokulu maichisi yotani. Bengelu lelele yona. Nongniga bonda bituba baskulume.
Yambonu mtu huu, yambonu mtu osamjolin bafit. Hey, come on, come for the TKSA. Got the shooting at Tonono right here on the Kangan Animation. Ladies and gentlemen, Sena Yelape Studio on MUT Radio, where we're shaping on the future. This is the Kangan Animation Show. Ikamalami, Muntu Chugupo and Gosaga Maba. So I'm not alone in studio. Ukonage Uspa Wagam Tongo, Kono Anelisiwe Wagawaise, and also Unobutle Wagapagati, the content producers of the show on the Kangan Animation Show. Two beautiful ladies, Zombona Gelaponago Facebook, Iga Fanatic. Right, wait you. Tell us, manje, say we are producer, usun, unane studio sako fetu la payana. Sitena about studio sako I record label yako.
Aha, first, nam gangazo, so humble, low humble, kine selfie gala, ya bon.
Yeah, yeah.
Engakala is a producer, ebu, as we artist, ya bon, elalimel tola my inspiration from abanya bantu, ya bon.
Yes.
But manje, sing is inspire me. So, yeah. The timing I langenza lento ngenza ngenza angitigcina ukuthi ifuna ngigcine sengistudio yabo ngiyonqa ngo producer ngisho ukuthi mfethu anginamali ngiyacela ungisize yabo so ngase ngase no why ngokuze ngesikhathi ngifike studio izinto abamenza ngangitshela ukuthi mina ama work beats kushuthi uyawushaya lo msindo ngaloso sikhathi like ushaya izinto yabo ngitshe usukwenza lokho same time yabo but mase ngifike studio ngibona icomputer ngibona ama keyboard ngibona zonke lezi zinto lezi ngithi akushuthi music uhlangana ngalezi zinto lezi mangifike ekhaya ngithi ma u music uhlangana ngezinto kanje ngiyasidinga lezi zinto lezi yabona while singenamali sikunjalo nje ekhaya yabona but keke ngokuhamba kwesikhathi ke nami sengiphuma esikoleni ngabona ukuthi I know yazi angiqale ke manje ngizama ukuhlanganisela lezi zinto nami ngaqala ngaphuma ngaya kubanye abafethu bangisiza ngokwazi uthola information nangempela nanothando ke enganginalo for istudio ngacena nginaso esasisincane ngaleso sikhathi yabona ngicene ngikwazi ukuproducer nje into esile yabona practice ngabanye abafethu abafika bazo recorda ngirecorda mahala then ngabona hayi sengibangcono manje then ngathi hayi bafethu 30 rand 70 yabona ngenza kanjalo
siyachaja manje you putting a price on it manje. If you put at something, put a price on it. Man, also keep hugging ingoma zakho. Tell us about ingoma yakho yokuqala nje owayikhipha. Usayikhumbula and yayi inspirishwe yini? Kwakwenzakaleni? Because I know ukuthi nama artists amaningi they'll be like, "Yazi ukuthini? Babengidampile ngalesi sikhathi."
Ingoma yami yokuqala. Mina ke nje isikhathi esiningi hlezi ngikhuluma ngempumelelo. Noma yini, hlezi nje ingoma yami ngempumelelo. Ngisho kuthiwa ngisemathandweni ngempumelelo.
Yes, yes.
So ingoma yami yokuqala ayithi Long Rough Hustle.
Okay.
Ngaloso sikhathi mina ngangithi ngiqala lento ngithi ngifuna ukuphumelela. Nabaphumelele nje labantu engibukela kubona yabona.
Yes.
So ngayi yayingempumelelo nje iyona inspiration enganginayo ngaleso sikhathi.
Yeah. Yeah. Unawo mhlambe ama EPs osuke wakhipha?
Manje abantu kade bengicela nje ngempela abahlezi bethi sicela i-album. Manje into engispecialize kuyona manje ngizenzela ama challenge angenzi freestyle mawa ngakhipha ingoma manje but mhlawumbe ukhipha ingoma ngiyithande ngifike ngiyayiculela mina ndlela yami abantu bayithande ngiyiposta kuma reels ko TikTok nako Facebook abantu bayithenga bayitshengisa uthando khona ngisando ukuyikhipha nje ingiyabonga leya yana le DRP mina ngiyenzela freestyle i-trend engendlela kade ngingacabanga ukuthi ngingayenza le nto yabona naye wayibona wayijabulela yabona wasenda mashara so next day ngizokhipha album ayikabike nigama but I'm working over it and ke this year abantu abalindele single yami anytime soon.
Anytime soon Fanatic SA uzobe deliver iya deliver ke lendoda mayikwazi uk deliver thono no Fanatic SA imupho uthefethu ushaya afro pop wonke lo music uqale u rapper kodwa how was the transition now usuka from here usuza lapha ku Fanatic SA
abona ke nje lapho sithi ngisho ukuthi abantu ababengi-inspiration abahonest singi yaxolisa ukumtheka kanje eh lo mfisi lo wangisi
amfake mfake
mfisi hlamba ngaba ngiculi mina namhlanje yabo futhi into esengi-inspiration kakhulu manje ngaye ukuthi i-progress yakhe ikhula noma isekhulile esemdala but still usakhula
yabo
so naloko like ku-inspire kakhulu so manje into engangibukela kuyena kakhulu yengangiyilalela i-rap yakhe ngilalele then ngifuna ukurapa njenganayo yabona but ke i-talent lakhe lelo yabona mina kulona la mina kwami ukuthanda yena yabona so ngase ngicine sengilibalekela ke i-talent lakhe ngabuyela kwelala yabona ngiyibona ke sengisestudio ukuthi mina into engifanele ili angicule ke manje hayi live vocal yabo ngiyakwazi sengiziproducela ke nje kakhulukazi ngase like sengifunda izinto eziningi ngagcina sengimonitor no yazi yonke into ngayenza mina like versatile I can rap ngaqala ngako rapper I can sing ngibuya ngisho kwi poetry ngangenza i poetry
okay
that is why amagama amasanda ukuthi aqonge kanje
ebe maningi fanatic SA sikhuluma naye la ngaphakathi I wanna know man ukuthi na ikhona mhlambe ilokhuzana ungashayela yona freestyle ungashayela yona
Yo, my brat. Ash. Since I'm not a rapper.
Yeah.
Yeah. Okay, let's go. Yeah. I wanna show them that I can rap. They're my perfect side. I'm only mini buzz. I can rap. Man, I can rap. I can dance. I wanna say thanks. To my only God for giving such a brain. That goddamn. You know what I'm saying? No, that's Oh my brother.
No, Fethi, yasro falomchita.
Lo back for rap man.
No, Fethi, yasro falomchita. Come on.
Yo,
come on.
Yazi ahle ahle mina, I'm not used to this beat lahle. Ngishaya afro pop.
Ushaya afro pop.
Oh man, sing into endala nalengisho manje.
Ah, utalented Fethi lo muntu. Fanatic SA Fethi sikufisela konke okuhle. Tell us ukuthi umusic wakho suthola kanjani kuma digital music digital stores.
Music kwami kumanje ke ngisazama ukusebenza kule nto ama digital stores music registrations abo bengakwenzi ngisacela usizo since sengumuntu osebantwini kakhulukazi so bayangisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngicene sekunje ngicela ukubikishara tho uselone imbongi yabantu lo mfethu lo ma usukhona njengamanje ungibukele noma ungilalele yabona kuthi ngiyabonga kakhulu mfethu uyabona ungisize kakhulu nanokuthi ngicene sengikwazi ukufika la mhlambe bengeke ngize ngifike lana uyabona naneminye ke ama radios esengohambile big shout out to yena mfethu nabanye nabanye abangisizile nako mfethu uyabona music kwami ke utholakala ka YouTube ngawu search nje igama lami khona noma ungena ku internet lapha ka Chrome noma ikephi usheshe igama la Fanatic then uzowathola so uzoyithola kuma sites lawa vele angekho right so just ukuthi ngishare music kwami but manje ke from now on ayike ingoma ezo release kuma free site so abantu bazoyilindela kuona ama digital stores
right inkundla zokuxhumana mfethu Fanatic SA batshela ukuthi na bakulandela kanjani
Okay ka Facebook ngufanatic ngiyacela ungifollow ka Facebook ngempela futhi ngeke uze solo you will get to know fanatic futhi ngempela ubani yabona
ngena
ka Facebook ikona la thing specializer khona kakhulu uthi fanatic oqi space uthi SA fanatic SA ka Facebook then on Instagram uthi fanatic underscore SA underscore ilo muqaqo la ngaphansi mawusana
yeah lo dwilo
I will say underscore bale yabona
ngabale
yeah fanatic underscore SA on Instagram then ka TikTok uthi ngisanda kuvula ku TikTok fanatic underscore SA 2 ka TikTok then ngiyabonga
siyabonga mfethu fanatic
this is an MUT radio podcast